trendybeats.com.
Beezy on this.
Usiku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. How lonely without you. Usiku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. Mwamene na kuyewena. Chalo chanipe la kulipe iwe. It's been years since I lost you. But vive kamonga my love. Vive kamonga my love. Time was meant to heal me, but I can't give. My memories yani nishana kamiwa.
You are the gift that life gave me.
And losing you is so heavy. Kuziva sini zaka kuona po. Kuziva sini zaka kukwira po again. Chivava that I'll never see you, never feel you. Useku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Usiku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewena.
Chalo chanipe la kulipe iwe. Chivava
kulipe.
Vivava kulipe. Kulipe. Kulipe.
My eyes are weeping. My heart is bleeding. Sometimes in my yes and I'm by yako. Kapena unga yanke phone.
Are you there? Hello, hello. Are you there? Hello, hello.
Nipe mpako. Uni yanke koine.
Kose mutima. Wakange watu mugo.
Usiku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Usiku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewena.
Chalo chanipe la kulipe iwe.
More music on trendybeats.com.